Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, kuri rubuga rwa internet ni kuri www.radioajuvewa.com. Ngiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Kubakunzi kubanywanya ijwi rya Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri isanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu, mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira, tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu, ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Bamwe mu bakobwa n'abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cya genocide na nyuma yayo, batangije ubukangurambaga bugamije kurinda no gukomira icyo cyaha. Babikora babinyujije mu bitabo bagenda basohora cyangwa mu biganiro bakora mu ruhame. Intego nuko abategetsi n'abandi babishinzwe bahagurukira icyo kibazo n'ibindi birimo gufata abagore ku ngufu no gutera abana b'abakobwa bakiri bato inda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bagore rivuga ko 35% ry'abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Konsole Nishimwe yarokotse genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ariko muri icyo gihe yakorewe ihohoterwa ririmo no kumufata ku ngufu. Yanditse igitabo yise Test to the Limit, gikubiyemo ubuzima yabayemo muri genocide n'uburyo yarokotse, kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere. Konsole niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga. Ikaze cyane Konsole Nishimwe.
Murakoze cyane Edi kunyakira ku kiganiro cyanyu.
Urakoze nawe kuba wemeye kucyitabira. Konsole, nk'uko nari mbivuze, ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagore rishingiye ku gitsina gikomeje kwiyongera. Imibare igaragaza ko 35% ry'abagore hirya no hino ku isi bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Wabibayemo mu gihe cya genocide, ariko si mu gihe cya genocide gusa, ibyaha nk'ibyo bikorwa n'ibihe bitari bya genocide, ibyo byaha birakorwa. Mu magambo make cyane, tunyuriremo ubuzima bwawe n'uko ubufatanya n'icyo cyaha, hanyuma unatubwire igikenewe gukorwa kugira ngo icyo kibazo gikumirwe cyangwa se bashobore kukirinda bangavu cyangwa se n'abagore muri rusange.
Murakoze cyane. Ndagushimira nanone Edi ko wantumiye muri iki kiganiro, kandi tukaba tugiye kuvuga ku kintu kitoroshye kuvuga. Nzi yuko abakobwa benshi cyangwa wenda n'abagabo kuko nabo bahura n'icyo cyaha, badashobora kuvuga, bibagora cyane kubivuga. Njyewe biri mu mpamvu zikomeye zatumye nanabivuga, kubera yuko entry icya mbere nabonye ko ni icyaha cyambereho, wenda navuga muri make ku buhamya bwanjye. Genocide iba nari umwana w'umukobwa mutoya w'umwangavu wari ufite imyaka 14, mbana n'ababyeyi banjye i Karongi ku Kibuye aho bita Rubengera. Rero genocide icyo giba nta mu by'ukuri nanishimye nk'abandi bakobwa bose, mbana n'ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye bari bane. Mu buhamya bwanjye ni uko muri genocide nishe papa, hanyuma bicana basaza banjye bari batoya, baraba mu myaka 9 n'7 n'uwari ufite amezi 16. noneho nkuko benshi babizi muzi yuko muri jenoside ifatwa ku ngufu ryakorewe abagore benshi muri jenoside bamwe babana n'ingaruka zacyo benshi mwarabibonye mu mibare bakunda kuvuga ko abageze nko ku 250 aribo niwo mubare washoboye kumenyekana w'abafashwe ku ngufu ubwo rero cyane cyane ni abatutsi kuko ni jenoside yakorewe abatutsi kazi noneho kenshi icyo gihe rero ntabwo barebaga abagore bakuru gusa n'abana b'abakobwa nabo babafataga ku ngufu rimwe n'abari bato cyane ku buryo iyo wabaguru uri umuresikate cyangwa umuntu wacitse ku icumu kugira ngo umukobwa urokoke bitakubayeho byabaga ari ikintu kidasanzwe ni bake cyane bitabayeho ubwo rero nanjye nagize ibyago muri iki gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mfatwa ku ngufu n'umuntu nari nzi w'umuturanyi hanyuma rero kubera ko yari azi ko anafite n'uburwayi akenshi babikoraga no ku bushake kugira ngo banangize n'umuntu n'indwara bafite abadamu benshi barwana n'uburwayi bayita ngo HIV bayita mu kinyarwanda ngo
agakoko gatera sida
agakoko gatera sida benshi babana nako ubwo rero si n'ibyo gusa hari n'ababyaye bafite abana bakuru n'ingaruka nyinshi mu by'ukuri zabaye ku badamu n'abakobwa nanjye ngo ngira n'ibyago nanjye nzagusanga n'abarwaye ako gakoko gatera sida nyuma ariko si n'ibyo gusa ubana n'izindi ngaruka nyinshi zihungabana no kubitekereza ibyakubayeho rero njyewe amahirwe nagize nuko nashoboye kujya ku baganga nyine bakuganiriza bakagufasha gukira n'iryo hungabana ukamenya n'uburyo bwo kuvuga n'ibyakubayeho rero nabonye ukuntu nafashijwe mbona n'inzira biciyemo ndavuga nti mbona noneho twaba tuva none muri no mu mutwe tudakunda no kuvuga cyane kandi noneho hakaba hariho na nkuko nabo none hariho
akato n'ikibazo cy'akato
ikibazo cy'akato cy'uko benshi n'akato gahari noneho bigatuma benshi badashobora kuvuga ibyababayeho rero niyemeza nk'umwana ndacyari muto ntabwo ndi mukuru cyane biragoye kuba uri mutoya nanone kuvuga ibyakubayeho ariko niyemeza ko nzaba ijwi ry'abandi nkaba nkagerageza kubafasha no kuba n'uwanyumva akaba yagira izo mbaraga zo kuvuga kuko dukeneye ko n'akato gasika ni byonyine ko n'iki cyaha gikomeza kibano n'ahandi henshi haba intambara atari no mu ntambara gusa no mu buzima busanzwe ugasanga umuntu yahohotewe ariko adashobora kubivuga ariko kugira ngo umuntu abirwanye ni uko akwiye kubivuga
Konsole ni ishimwe ugarutse ku kintu gikomeye cyane cy'uko wagize amahirwe yo guhura n'abaganga ndetse n'abandi bagufashije kugira ngo si ukubyakira kuko kubyakira biragoye ariko ube watinyuka ugende ubivuge kugira ngo unafashe n'abandi kugira ngo ibyo wanyuzemo bashobore kubyitwaramo nk'uko wabyitwayemo ariko si benshi bagira ayo mahirwe nk'ayo wagize
yego ndabizi ko atari benshi bayagira kandi noneho hari ushobora no kuba ubana n'umuryango nawo utanakwemerera no kuvuga akenshi bakafungira ko ari ukwishyira hanze niko kenshi bavuga ngo wikwishyira hanze ugasanga noneho waguhemukiye we nta kibazo afite ahubwo wowe ni wowe ugendana iryo funwe kandi waguye mu kirere wagakwiye kugendana iryo funwe ugasanga wowe wahemukiwe n'uwo urigendana rero ntabwo nifuza ko umuntu wagiriwe gutyo ariwe wakagendana ipfunwe kuko nifuza ko byibura niba ugize n'imbaraga zo kuvuga ukagira n'uwo ubiganiriza nawe yaguha imbaraga akagufasha byibura gutangira iyo nzira yo gushyira n'ibyo bikomere ufite muri wowe
noneho hakaba n'ibindi bijyanye na bana b'abakobwa bahohoterwa n'abantu bakomeye ku buryo bituma bagira ubwoba bwo kubashyira hanze bagahura n'iryo pfunwe naryo. Icyo gihe abana nk'abo wababwira iki?
Nk'abo bana ni ukuri ikintu nababwira, ntibagire ubwoba. Biragoye iyo umuntu ugufiteho nk'imbaraga agukiraho n'imbaraga akubwira agutera ubwoba, ashyiraho iterabwoba ry'uko nubivuga uragira izindi ngaruka zindi. Icyo nabwira abana nk'abo ni ukugira imbaraga, ukagira umuntu wizera, byibuze ukagira umuntu umwe wegera, kuko hari abantu benshi ushobora kwegera bagufasha, ugatinyuka ukagira umuntu ubwira akagufasha nibura kuvuga, kuko abo bantu nk'abo bakwiye kuvugwa, tugasa n'icyo cyaha kigasika ntigikomeze no kuba ku bana batoya cyane, ko bigenda byiyongera kandi igihe tugezemo ubona byagakwiye kugabanuka. Ariko ukuri mu by'ukuri kuvuga ni cyo kintu gikomeye cyane. Nabwira inama umwana nk'uwo kugira imbaraga, akagira umuntu abibwira yizeye, hanyuma nawe akamufasha kugira ngo arege uwo muntu. Niba uwo muntu ashyirwa imbere y'ubucamanza w'icyo cyaha yakoze, kuko abantu ntibadahanirwa
hanyuma. Konsole, waruvuze ku bintu bijyanye n'ibibazo bishingiye ku kato, ibibazo bishingiye ku muco, ibibazo bishingiye ku babyeyi. Ahanini umuntu yibazaga ko ibi bishobora kuba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ko ibibazo nk'ibyo ahanini bireba abagore bishobora kuba bitaboneka mu bihugu byateye imbere. Ahanatanga urugero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko siko bimeze. Hari abagore benshi bagiye batanga ubuhamya bw'ibyababayeho, ahubwo ugasanga n'izi sosiyete tuvuga ko zateye imbere aho kugira ngo zibafashe, ahubwo zirimo zirabatuka, zirimo zirabashyira mu kato, noneho hagakoreshwa n'imbuga nkoranyambaga kwibasira abo bahuye n'ibyo bibazo. Niba mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagore badashobora gutinyuka ngo bavuge ibyababayeho, inzira cyari ndende rero mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere.
Yego, nk'uko bivuze ni ukuri, inzira cyari ndende mu nzira, rwose inzira cyari ndende nko kubona no mu bihugu nk'ibi situyemo, nabwo hakiriho kubahuye n'iryo hohoterwa no kubuzwa kuvugwa nk'ubu. Noneho byose bisigaye binyura nko ku mbuga nkoranyambaga, biragoye, cyari inzira ndende. Ariko nanone ntabwo bikwiye gucika intege, kubera yuko hari abantu mu by'ukuri bahari bafite, si no kuvuga ngo ni abadamu gusa bakangurira abandi kuvuga, n'abagabo barahari benshi rwose babivuga. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo igihe ubonye umuntu agize imbaraga zo kuvuga, ukomeze umuhe imbaraga, mufashe. Kuko kenshi iyo umuntu ari kuvuga akurwanya, aba yongera n'ibikomere bikurimo n'imbere. Noneho ni ukuvuga ngo niba abantu bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere babona hino n'ibi bihugu byateye imbere bikigoye, bishobora no guca intege n'abandi bashakaga no kuvuga. Ariko ntibikaduca intege mu by'ukuri abantu, ni nayo mpamvu umuntu akomeza avuga kugira ngo nibura abantu bagire imbaraga. Kandi noneho iki cyaha uwagikoze agihanirwe, abone yuko harimo ingaruka z'ibyo yakoze, kuko nihatabaho guhana by'ukuri bizakomeza bibeho. kandi ikindi kigoye ni uko habaho kenshi n'ikintu gikunda gutera n'abantu kutavuga cyane, cyangwa baba badashaka gukomereka rimwe na rimwe nabo ngo bakomeze bakomereke, kubera yuko hari igihe wenda hari n'amagambo mabi amwe avuga, wenda kubwira ngo ni ko wenda hari wenda wo wari wabigizemo uruhare. Kandi mu by'ukuri uko byagenda kose nta muntu ukwiye guhohotera umuntu ngo kubera yuko ngo aruhari yabigizemo nta muntu wagakwiye kubikora nta n'impamvu yagakwiye kuba ifite ubusobanuro buhari bwo kuvuga impamvu waba wakoze icyo cyaha bwagombye kuba buhari rwose.
Abahanga mu bijyanye n'imibanire y'abantu bavuga ko abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo, nk'ibibazo abagore batandukanye bagenda bahura nabyo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ibintu bijyanye no gutegwa amatwi ni ibintu bikomeye cyane mu mikirire y'abantu.
Yego, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Gutega amatwi ni cyo kintu cya mbere umuntu yakorera undi mu by'ukuri, kuko bigufasha kuvuga ikintu cyari kikuremereye. Kandi iyo umuntu aguteze amatwi birakorohera cyane kumva wumva uhambutse, kandi noneho ukumva uraruhutse no ku mutima. Ni ikintu gikomeye cyane umuntu yakorera. Ni gift, niyo navuga ngo ni wenda mu Kinyarwanda sinko nabyita gift, ni nk'impano ikomeye waba uhaye umuntu wahuye ikibazo nk'icyo gitemereye ku mutima.
Konsole ni ishimwe ni umunyarwandakazi warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, akaba yaranakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse byaje no kumuviramo indwara abana nazo. Niwe mutumirwa wacu rero, ariko kuri telefone dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza kuri iki kibazo ahanini gishingiye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore, ariko ugasanga nta bikorwa kugira ngo ribe ryakumirwa cyangwa se ngo rihagarikwe. Eric, wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Gicumbi mu Rwanda.
Ni ikibazo cyanjye.
Ndashaka kumubaza nyuma y'ubwo bukangurambaga arimo kugenda akora no kugenda avuga muri bimwe byamubayeho mu mateka yiwe, abona ari ikintu kirimo gukorwa. Ese nk'uko twifuza abona byageze ku rwego abishaka, bwende kibazo ndashaka kubaza. Parakoze.
Urakoze cyane Eric. Reka dufate na Jean Claude kugira ngo Konsole abasubirize rimwe. Jean Claude wiriwe?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nagira ngo mbaze uwo mutumirwa. Urabona ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ubundi riracyagaragara kenshi cyane, wenda ukunze kubibona mu cyaro ukabona nk'umwana w'umwangavu arahohoterwa n'umuntu umuruta, amukuye mu mashuri, amutesheje amashuri, ugasanga ukamuruta namurusha wenda n'ubushobozi akenshi ibyo bintu, uwo muntu wamuhohoteye arazinzikanye umuryango we, sihagire umuntu wabasha kumukurikirana cyangwa se umuntu wakamuvugiye. Ugasanga uwo mwana avukijwe uburenganzira bwo kwiga, avukijwe amahirwe yari afite mu buzima kubera umuntu runaka ubimukoreye murusha ubushobozi, cyangwa se nta n'uwo yabona yamuvuganira. Urwego rw'intara ni ubuhe buyobozi baba bamaze kuhageza muri ubwo bukangurambaga amaze gukora? Ni ubuhe buyobozi bwaba bwabasha gukurikirana nk'uwo mwana w'umwangavu wari ugeze ahagera yiga agahura n'ihohoterwa nk'iryo ngiryo? Murakoze, nicyo kibazo cyanjye.
Jean Claude, gusa nkwibutse n'abandi bumva Radio Ijwi rya Amerika nuko Konsole Nishimwe ni umunyarwandakazi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubukangurambaga bwe ahanini abukisha mu biganiro mu ruhame cyangwa se no mu nyandiko zirimo n'igitabo yanditse agenda sohora. Sinibaza ko hari ubukangurambaga bukomeye amaze gukorera mu Rwanda, ariko nawe ndamuha umwanya kugira ngo abasubize. Konsole, ibyo bibazo bya Eric na Jean Claude.
Ikibazo cya mbere wayibusa neza icyo
Eric yabazaga ngo mu byo umaze gukora, ese hari icyo ubona kimaze gukorwa wakufata nk'aho kikunoze, cyangwa se urabona hakiri urugendo?
Eric, arakoze kubaza icyo kibazo. Uko mbibona nkurikije igihe natangiriye mvuga, mu by'ukuri wenda nko nko ku ruhande wenda rw'abanyarwanda n'ubusange maze kubona yuko hari abantu bakeya batangiye kujya bavuga kandi noneho no mu Rwanda hari abantu numva batanga n'ubuhamya akenshi nsigaye mbibona ko hari ikintu ibyo byose ari ikintu gito cyahindutse kuko abantu bagenda batinyuka gahoro gahoro gutanga ubuhamya nubwo ubona biba bikibagoye ariko haracyari nanone inzira ndende yo kuba kubera yuko kenshi usanga n'ubundi n'umuntu watanze ubuhamya ntabwo agira ntabwo usanga haracyari cyakirwe haracyari ikintu cy'akato ku buryo usanga akenshi ubona bisigoyemo ariko hari inzira ntoya hari ikintu mbona cyahindutse gitoya kuko ubona ibyo ari byose gahoro gahoro abantu batinyuka kuvuga ibyababayeho cyangwa bibabaho kuko kenshi usanga hari abantu baba bagikorerwa igihohoterwa aho baba mu miryango cyangwa wenda n'abakoresha babo bitewe n'ahantu hose aba ari kuko kenshi biba ahantu hose hatandukanye mbona hari gato hari ikintu kigenda gihinduka gahoro gahoro niyo mpamvu nsaba buri muntu wese mu by'ukuri kugerageza kumva umuntu ugerageje kuvuga kandi noneho hakabaho no kuvugira cyane kuwahohotewe bakamutera imbaraga agakurikirwa cyane cyane agashyirwa n'imbaraga zo kurwanya cyane uwo muntu no guhana no kuvuga ko uwo muntu wakoze icyaha akwiye guhanwa kuko kenshi usanga wakoze icyaha kibandwaho cyane ugasanga ahubwo wakorewe icyaha niwe ukomeza kuba ababaye cyane ugasanga na nyuma yaho ingaruka zizakomeza kumugiraho ikibazo gikomeye cyane mu buzima bwe niyo mpamvu mba nkangurira umuntu wese ugerageje kumva umuze amuhe imbaraga rwose amujye inyuma cyane kuko nabyo birafasha
icyo kibazo icyo gisubizo cyawe ndibaza ko gisubije n'ikibazo cya Jean Claude wavugaga ko ibibazo ahanini byigaragaza cyane mu giturage aho abantu bakuze cyangwa se abantu bakomeye usanga bagira ibyo bakora kandi ntihagire ingaruka zibabaho
cyane babibona ngo ndakubibona cyane nko mu giturage usanga biragoye cyane kuko kenshi no muri usanga uwakoze icyaha ubona nta muntu adakurikiranwa bihagije noneho ugasanga noneho abandi haracyariho ndabivuzemo akato ku wakorewe icyo cyaha ariko nyine mu muri haracyari inzira ndende mu by'ukuri ariko gahoro gahoro ku bukangurambaga twese tuvuga aho turi hatandukanye haba ari mu biturage haba ari n'ahandi mu mijyi ahantu hatandukanye mu by'ukuri hazagira ikintu gihinduka
kandi ni muri rusange mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'isi
ku mugabane w'isi aho ariho hose kandi noneho hakatwita n'ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo wavuga ngo hari ibidakwiye tuvuga kuko hari ikintu rimwe na rimwe byo mu muco umuntu avuga ngo ntukwiye kuvuga ngo hari ibintu udakwiye kuvuga ngo ntukwishyira hanze oya ntabwo ari byo kuko akenshi ibyo ngibyo ni ibituma nanone n'umuntu ahera mu gahinda ni imiti itari myiza ni ibintu bitari byiza hari ibintu bikwiye gucika no kwigisha abantu hakwiye no kubaho no kwigisha abantu ibintu bimwe na bimwe kureka biri mu muco bituma rimwe na rimwe ibyatubayeho bikomeza kutugeraho n'ingaruka
urakoze Consolé Nishimwe kuri telefoni mfite na Ntezimana wiriwe
iyo neza Edurwema muraho
uri hehe
i Kigali mu Rwanda hano mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima
ikibazo cyawe
murakoze cyane ndamanza nsuhuze na Sensere umutumirwa uyu munsi ku ijwi rya Amerika
narakumva
noneho nje nari mfite ikibazo n'igitekerezo ariko ndamanza mbaze ese ko umuryango wa Ibuka tuzi neza ko ari kimwe mu bibazo uraje nshinga ko hari abahuye n'icyo kibazo batanga ubuhamya bikarangira ntacyo babafashije ni ubuhe bukangurambaga babaha kugira ngo nabo babashe kwitabwaho n'abandi. Akenshi rimwe na rimwe twagiye kumva hari abantu bagiye bahura n'icyo kibazo cy'ihohoterwa muri Jenoside, ariko kugeza n'ubu bataragira icyo baba bafashwa na komisiyo ishinzwe kurwanya Jenoside mu Rwanda. Bo ni ukubera iki? Ese babuze ubavuganira? Ko akenshi barababaje, henshi hirya no hino mu gihugu turabyumva biriho. Nicyo kibazo cya mbere nagira amubaze. None igitekerezo ngewe mfite, ukurikije uko imibare igenda igaragara muri iki gihe y'abana b'abangavu bagenda batwara inda, akenshi biraba ariko barabihishira kugira ngo bizamenyekane. Ni ikibazo Leta y'u Rwanda yarabihagurukiye, by'umwihariko ibifashijwemo na Migeproche ndetse na Minisiteri y'Umuco, ariko ni ikibazo, haracyari ikibazo gikomeye cyane kugira ngo bagaragare. N'abagaragaye usanga ari umwe ku ijana, cyangwa se bakamukurikirana mu minsi mikeya agataha akava muri gereza.
Ntezimana, wenda nawe wagira igitekerezo utanga muri iki kiganiro, kuko ni ikiganiro cyitwa Murisanga. Ibyo ngibyo uvuze bijyanye no guhishira, ubona impamvu ari iyihe? Ni iki cyakorwa?
Impamvu akenshi na kenshi, cyane cyane mpereye nko mu nzego z'ibanze, hari igihe wenda nk'uwahuye n'icyo kibazo abivuga bikarangirira aho ngaho mu hasi mu nzego z'ibanze. Ntihagire umurushijwe ngo arizamure arigeze mu nzego zo hejuru zikomeye. N'iyo bibaye wenda hari nk'imfashanyo babageneye, ndakeka benshi zitabageraho. Kandi mbizera abenshi rwose mu gihugu cyacu bafite ikibazo kimeze gutyo. Ahubwo icyakorwa ni ukubegera, bakegera abo bavandimwe bagiye bahura n'ikibazo. Hari abana bagiye bavuka ku babyeyi nyine kubera ihohoterwa muri Jenoside. Abo ngabo harimo abatarigeze bajya mu ishuri ngo barirangize, cyangwa hari n'utarigeze ajya mu ishuri ngo arangize kwiga, cyangwa se hari n'utarigeze arijyamo na rimwe, ariko hari n'uwarigiyemo akagarukira muri segonderi gusa bikarangira. Ese kubera iki bo badakwiye kwitabwaho ngo babarihire na kaminuza nk'uko abandi babigenza? Nabo kuko bahuye n'ikibazo gikomeye cyane.
Urakoze Ntezimana. Konsole, byinshi muri ibyo bibazo Ntezimana baza byasubizwa n'inzego zikurenze, zirimo Leta, zirimo Ibuka ndetse na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside. Ariko hari ikintu yagarutse bavuga ngo abatangabuhamya baragenda bagatanga ubwo buhamya bwabo, ariko bikarangira nta gikozwe. Icyo nibaza ko ari kimwe mu bice intege abandi nabo bakabaye bajya gutanga ubwo buhamya.
Nibyo yavuze, ndabyumva cyane, ariko buriya na CNG kumva barumva ikiganiro mu by'ukuri, nabo bagira ikintu babivugaho mu by'ukuri. Nkurikije ariko hari n'ibyo bakora, hari ibyo bakora bikomeye nanjye nshima cyane byo gufasha abantu. Ariko nanone iyo habayeho kuba hatahanywe cyane rimwe na rimwe abakoze icyo cyaha nk'uko wari ubivuze, ntabwo bica intege rimwe na rimwe ushaka kuvuga n'uwari kuvuga nawe ibyamubayeho. Kandi mu by'ukuri haracyari inzira ndende yo gukira, cyane cyane nk'ibyo mwaje muvuga by'abana bavutse ku ihohoterwa muri Jenoside. Abenshi iyo nabo babana n'ihungabana nk'uko ababyeyi babo nabo bahungabanye, hakwiye mu by'ukuri nkwereka nk'uku kuvuga kwacu turanagerageza mu by'ukuri. Ndabizi ko na AVEGA n'izindi organizasiyo zigerageza kubegera abo bashoboye kwegera, ariko ni ibintu bikwiye kuzakomeza. Kandi nabo nibumva ubuhamya bazagerageza mu by'ukuri gukomeza hamwe, twese tuzakomeza tugerageza, kuko ndabizi ko ari inzira ndende. Ariko mu by'ukuri hari ikintu bakoze bakora mu kugerageza, hari inzira ndende, hari abababaye, ndabizi. Iki ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye, kandi twese hamwe dukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo dufashe bagenzi bacu muje bushoboye kandi none nabarikoze nabo bashikirizwe ubutabera biranagoye kenshi kuko hari kintu ndakunda kuvuga cyane hari nko muri genocide hari nk'umuntu utarigeze yica abantu ngo afate umuhoro wenda agende yirwe yica abantu buri munsi ariko none hakaba arahishe nk'umuntu muri genocide akenshi hari abantu rero njye niganiye nabo bahishwe n'abantu abo bantu bazi yuko ari abantu muri sosiyete nyine bagize neza bahisha abantu bakabagira neza ariko muri jenoside agahisha abakobwa no mu kumuhisha kwe akamufata ku ngufu kandi noneho umukobwa ntashobore kuba yajya hariya ngo avuge ngo yamfashe ku ngufu kandi ariko umuntu wagize neza wahisha umuntu rero ibyo urumva icyo gikomere cyo kubona umuntu agenda ariko nanone itari bushobore kubivuga uwo muntu yaguye mu kintu hari abo tuganira rwose babimbwira ati ntabwo nzi ko nabivuga ariko ndamubona buri munsi
yanagarutse kuri iki kibazo kijyanye no guhishira ikibazo kirakomeye ariko hariho guhishira
guhishira nacyo ni ikintu kiri cyane guhishira bibaho cyane ku buryo ariko ni ikintu gikwiye gucika niba hari n'umuntu uri kumva iki kiganiro azi yuko hari umuntu ahishiriye wafashe umuntu umukobwa ku ngufu cyangwa wenda n'undi w'umwana cyangwa n'ikindi gihe kindi mu buzima busanzwe yumve yuko ari gukora icyaha gikomeye cyane kuko nawe ubwe ni umufatanyacyaha ni umufatanyacyaha yumve yuko kwica ubuzima bw'undi akusoza wabaza wa wundi wakorewe icyo cyaha nta kintu inyuma ya nawe ubwe umutimanama w'umubwire arese mu by'ukuri agira ikintu akora
hanyuma konsole hari undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook yitwa Kaneza Aida Sharifa yagize ati bisigaye biteye ubwoba muri kino cy'umweru hagaragaye ibikorwa bibiri byo gufata abakobwa ku ngufu ngo babikora bagahita babica ngo hari umwana w'umukobwa w'imyaka 16 wafashwe ku ngufu abamufashe ku ngufu barangije baramwica agaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane ahanini gikwiriye ko inzego zibishinzwe nubwo Ntizimana yavuze ko hari byinshi bakora ariko ikibazo kirakigaragaza
ikibazo kirigaragaza cyane urumva nubwo ni ubugome cyane kuko ashaka gusiba ibimenyetso kuko azi yuko wenda uwo mwana ashobora kuba yaravuze ati nzabivuga ashaka kuzimanganya ibimenyetso ariko ababizi niyo umuntu yaba yitabye n'imana gutyo akaba yishwe byarangiye atari bushobore kuvuga akwiye kuba abantu babizi bakabivuga hakabaho na n'uwo muntu akavugwa akaba urugero rw'uko wenda n'uwakora icyo n'uwatekerezaga gukora icyo cyaha nawe ngo anice n'uwo muntu afate umuntu ku ngufu amuhohotere narangiza anamwice niba habeho no kuvuga n'icyo n'uwo muntu uwo ari we wamwishe ashyirwe ku mugaragaro anafungwe ahanwe anavugwe kugira ngo n'abandi barebereho yuko niyo n'umuntu yaba yapfuye ariko ubutabera buhari bushobora kumuvuganira nubwo yaba atakiriho ariko nibura bikabera isomo n'abandi yuko badakwiye gukomeza gukora icyaha n'ubugome bubi nabikwiye gucika.
Konsole Nishimwe, urakoze cyane. Reka dufata abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Gaspar, wiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Ego, ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Mbo, akabazo nashaka kubaza uwo mutumirwa karagira gati ko nabonye avuze ko n'ubukangurambaga buri no mu bitabo agiye yandika ese mu Rwanda byaba bihari nakaba yabisama.
Konsole Nishimwe, Gaspari uguma kuri telefoni kugira ngo Konsole Nishimwe agusubize icyo kibazo cyawe ahanini kijyanye n'igitabo yanditse cyiswe Tested to the Limit gikubiyemo ubuzima yabayemo muri genocide n'uburyo yarukutse kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere. Konsole
Gaspari, igitabo kiraboneka ariko ndi kugerageza kugira ngo kiboneke muri library zose no mu bookstores z'i Kigali no mu bitabo no mu gitabo cy'iharya muri muri magazine zose zibamo ibitabo mu Rwanda ni kugerageza kugira ngo hose kibe gihari ariko hari hamwe kiri nko muri Kigali Public Library so nagerageje ariko ndi gushaka kugira ngo kigere hose no kuzagikira mu Kinyarwanda bazashobora abashaka gusoma mu Kinyarwanda ko ndi kugerageza kubisoma
kandi abafite ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga bashobora no kukigura kuri internet
yego kuri internet wakibona rwose wabishoboye hariho hose kuri internet wakibona
Gaspar urabyumvise
byumvise kandi murakoze
urakoze nawe kuri telefone dufite na Daniel Wiriwe
ndi Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
ni ikibazo cyawe
mbo ndagira mu mbarizo umutumirwa ko numva bavuga ngo bafu barafatanye n'imiryango mu kurwanya inda ziterwa abangavu
n'ibibazo bishingiye kwihoterwa bishingiye ku gitsina
ese ubyukuri ni ngamba ki we yumva kubwiwe yafata kuko akenshi tumva babivuga barabivuga ariko mu byukuri hari n'abantu mu miryango ababyeyi bakingira bateye abangavu inda bigatuma abo ngabo badatangwa bahanwe ese mu byukuri wehe n'iki bateganya by'akarusho bizaza biri nk'umuti w'ingutu kw'icyo kibazo cy'abantu bagiterwa abangavu mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda
urakoze cyane console icyo kibazo cya Danieli Kaneza nacyo yagize icyo akivugaho avuga ko gutwara inda byabaye icyorezo kuko abana b'abakobwa basigaye batwara inda ku buryo buteye isoni mu muryango nyarwanda ibinashimangira ko n'ikigo gishinzwe iperereza mu Rwanda cyangwa se gukora ubugenza cyahari ubwo cyajyaga mu nteko ishinga amategeko kuvuga kuri icyo kibazo bavuze ko bahangayikishijwe n'icyo kibazo ndetse n'umukuru w'igihugu ubwo aheruka kuganiriza abanyamakuru nawe iki kibazo cy'abana bato batwara inda yakigarutse
yego ni ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije kubera yuko iyo abana bato babangavu kenshi yuhohotewe gutyo kuko hari abantu hari n'ikindi kintu mbona kiriho nuko iyo uri mutoya cyane nko mu byaro iyo wahohotewe hari kukumvisha ko ari wowe wabigizemo uruhare kandi uwo mwana yari umwana ugikura ukeneye abakubira iruhande ntabwo kubura uwo mwana akaba ari wowe ushyirwaho icyo ngicyo ko ari wowe witeye ibyakubayeho kandi ufite abantu bagomba kukurira bakubira iruhande aho kugira ngo wa wundi wakoze icyaha akurikiranwe aba ari uhanwa mu by'ukuri no kumvisha abana b'abakobwa ko icyamubayeho nta ruhare yabigizemo ni umwana ni akwiye yumve yuko atari we wabigizemo uruhare kuko aracyarerwa rero ntekereza ko akwiye ari ikibazo gikomeye umuntu wese ababyeyi mu by'ukuri nabo bakwiye kumva abana babo kuko n'imiryango nayo itererana abana babo nk'umwana we akagira iki kibazo cy'uko yatewe inda n'umuntu wamushutse wamumwete ko ari umwana ariko akamugirira nawe akamutera inda mu by'ukuri bakwiye kubibona nk'ihohoterwa rikomeye cyane akumva ko umwana we yahohotewe ahubwo aho kugira ngo abe ari we arenganya cyane ahubwo agakora ku buryo nawe ashyiramo imbaraga z'uko babyeyi bagafatanya bagashyiramo imbaraga zo kubona yuko bakwiye kurwanya ibyo ngibyo nabo ubwabo bagafasha abana babo bakumva ko abana babo bakwiye kurindwa ko ababyeyi nabo nibabishyiramo imbaraga mu by'ukuri tekereza ko bizacika aho kugira ngo ahubwo barenganye abana babo cyane ahubwo babe iruhande bafatanye nabo kurwanya n'icyo kintu gikomeza kubaho cyane kuko kenshi abo bantu babikora bakwiye kurwanywa kandi ntabwo ari leta gusa n'imiryango abana bavukamo ntekereza ko ababyeyi bakwiye kwigishwa kumva yuko ugomba kuganiriza umwana wawe ukamwumva nyangira ibyo byago umuvuganire aho kugira ngo ukomeze umwongere ibibazo n'umutererane
hanyuma kubavuga ko harimo n'ikibazo cy'ubukene abo bo bubabwira iki
hari abana mu by'ukuri biragaragara ko kenshi akenshi bikunze kuba mu byaro cyane n'abana b'abakene kuko abenshi babakoresha bakoresheje amafaranga no kubasikisha ko ntacyo bafite ari bumufashe wenda kwiga cyangwa wenda ari bumufashe ibindi bintu akeneye nabyo ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu hakwiye kubaho kwigisha ababyeyi uko uganiriza umwana mu by'ukuri, ukamuganiriza, ukamenya umwandi, ukamenya ibibaho buri munsi. Nabyo ni ikintu gikomeye cyane, nubwo waba uri umukene ariko ukamenya ko hakabaho ikintu cyo kumwumvisha ko afite agaciro, hanyuma no ukamuba iruhande akayagenda yumva nawe afite agaciro n'aho ariho hose, ko nta muntu wagakwiye kumugikira mushukisha nubwo ubwo adafite ubushobozi, ariko nawe ubwe yaharanira kugikira, ntabona ubwe hashyizemo imbaraga, ariko nta muntu ukwiye kumuhohotera muri ubwo buryo ngo amukoresheje. Ntekereza ko ari kwa kundi ababyeyi bakwiye gushyiraho imbaraga zo kuganira n'abana babo mu rugo buri munsi, ukamenya ukamwigisha n'ubuzima ukamuganiriza. Ntekereza ko ikibura cyane ari ukuganira n'abana,
kuganira n'abana icyo ni kimwe, ariko nanone hari ikoranabuhanga ry'iki gihe, hari ibijyanye sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda peer pressure, kubona abandi mwigana mugendana babayeho. Ndibaza kukurikirana cyane ibibera mu Rwanda muri iyi minsi, harabitwa aba slay queens, aho usanga buri mwana wese w'umukobwa ashaka kuba umu slay queen. Ibyo byo kubihuza n'umuco nyarwanda n'uko kuganirizwa, kuko nabyo nibaza ko cyane cyane ibyo ngibyo bya peer pressure, gushaka gukora ibyo abandi bakora, urungano rwawe, nabyo ari ikibazo gituma bamwe mu bana batandukira bagakora ibyo batakabaye bakora, ariko bakabikora kuko bashaka kuba ku rugero rumwe na bagenzi babo.
Nibyo biriho byahereye muri ibi bihugu, nanone urabona ko bigenda bikwira ku isi yose. Urabona nk'ikora byo ku mbuga nkoranyambaga niho akenshi cyane abana abajene aba bantu bari batoya cyane mu by'ukuri niho baba, kandi wenda n'ababyeyi bamwe ntibanazi no kubikoresha neza, ntibanamenye n'ibiharera cyane. Nk'ibyo ni ikibazo gikomeye, kubera umwe baba barebana nk'ibyo uri kuvuga bya slay queen, baba babona ari abantu badakwiye kureberaho, bareberaho ko ari bo role models babo, icyitegererezo cyabo. Ariko mu by'ukuri niyo mpamvu hakwiye ibiganiro bitandukanye byinshi byo kundi nabyo biciye ku mbuga nkoranyambaga byigisha abo bana batoya ko mu by'ukuri hari uburyo bwo kubaho mu buzima utabayeho gutyo, utitwaye gutyo. Ibyo ntabwo ari akamenya akagira niyo indikasiyo iguye nanone, kuko ariko nanone no kwiga kumenya aho ibyo basoma cyane. Niyo mpamvu ikoresha imbuga nkoranyambaga kuko nzi ko benshi ariho bari, ugerageza no kubaganiriza, ukagerageza no kujya no mu mvugo zabo kugira ngo ubagereho, kuko kenshi iyo ubashyizemo imvugo yawe cyane z'igihe tutarimo, ugerageza no kujya no mu mvugo z'iki gihe z'ukuntu bavuga kugira ngo ubegere cyane bumve yuko unabumva, noneho ukabigisha uburyo bwo kwitwara neza no kwirinda. Uko iyo utangiye kubajyana no mu mvugo ya kera, ntabwo bashobora no kukunga. Ni byiza kubegera mu mvugo basobanukirwa neza, noneho ukanabigisha no kumenya n'ibyiza bagakwiye gukurikira. Bumve yuko bakwiye kugira iyo presha yo gukurikira abantu babigisha ibintu bitari ngombwa nk'ibyo,
Konsole Nishimwe ni umunyarwandakazi, ni umwanditsi wahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cya Jenoside, akaba akomeje gukora ubukangurambaga ahanini ahamagarira ababishinzwe kugerageza gukumira ibyaha no kurinda abana ibyaha bishingiye ku gitsina. Kuri telefoni dufite na Evariste Wirweneza.
Nimwiriwe neza.
Uri hehe?
Bo, aho tuvugana ndi Bukavu muri Kongo.
Yego, ikibazo cyawe.
ikibazo cyanjye ndashaka kuvuga ku bantu b'abana batoya bashaka kugendana n'igihe tugezemo noneho bagasanga abantu babo b'inshuti zabo bakundana bamaze kubatera inda nta mwanya bagira wo kuvugana n'ababyeyi ugasanga uburyo babayeho bashaka kugendana n'igihe tugezemo akaza kwireturuva yamaze gutwara inda ugasanga wenda yatwaye n'inda mwayimuteye atamuzi barahuriye mu hoteli bo nko ku kibazo kijyanye n'abantu b'ababyeyi bategera abana ugasanga kenshi na kenshi nicyo gituma n'inda wenda ziyongera z'abana batoya ntibabigishe ugasanga n'abana bafite ubumenyi bukeya ntabwo abazi ko agomba gutwara inda abazi ko wenda bari mu ifete ibintu nk'ibyo ashaka kugendana n'igihe tugezemo agasanga amaze gutwara inda ikindi kibazo nshaka kuvugaho ngo umubyeyi w'umwanditsi nyine wangize ihohoterwa bamukoreye ihohoterwa akiri muto mu gihe cya jenoside usanga nk'abo bantu bakoze iryo hohoterwa kumuhohotera mu gihe cya jenoside bidegembya muri Congo uko bataka nta muntu bakurikirana oni nta kibivugaho urebe nk'imyaka nka 20 n'indi irashize bidegembya nta muntu bakurikirana sinzi twibaza niba oni buri imbaraga zo kubafata cyangwa haburiki
urakoze Evariste Ibukavu muri Kivu yepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ugire umugoroba mwiza Konsole gerageza usubize kuri ibyo bitekerezo cyangwa se n'ibibazo bya Evariste wibuka
mu by'ukuri byo Evariste avuze ni ikintu kibabaje kandi ni ibintu bibabaje cyane kuba hari abidegembya mu by'ukuri n'ibyo bihugu nko muri Congo barahari benshi nka UN oni muzikuri niyo mpamvu tunavuga cyane iyo ngize amahirwe nkajyayo kuvuga hari n'abandi babivugaho cyane bahuriwe n'ibyohohoterwa mu bindi bihugu bitandukanye nko muri Iraq muri za Kosovo habereye za jenoside n'ahandi hatandukanye bagerageza mu by'ukuri kenshi turahura twese tugerageza kubabwira kugira ngo nibura bagire ikintu bakora mu by'ukuri hagira ikintu gikorwa nk'abo bahora bidegembya muri ibyo bihugu hagira ikintu gikorwa ariko haracyari inzira ndende no gukomeza umuntu avuga cyane cyane iyo abantu bari bahunze bakajya no mu bindi bihugu biranagoye cyane kugira ngo bafate cyangwa bageze mu butabera ariko mu by'ukuri hakwiye gukomeza ubukangurambaga bwo kuvuga no gukomeza kubwira ibihugu byose bibafite kugira ngo bamenye yuko ari ikintu gikomeye kubahuye n'iryo hohoterwa nabo bamenye yuko ubutabera buhari bashobora no kubugezwa muri igihe kigeze
hanyuma mu bijyanye n'uburezi muri ibi bihugu byateye imbere usanga mu mashuri hagaragaramo abajyanama bashinzwe kugira inama abanyeshuri bimwe mu bintu wenda ababyeyi babo badashobora kubabwira cyane cyane bashingiye ku bijyanye n'umuco ubona uruhare rwabo bajyanama ari ngombwa cyane cyane nko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se ibihugu bigikomeye ku muco usanga ababyeyi hari ibyo batinya kubwira abana babo
abasangira neza abantu nk'abo barakenewe cyane mu bihugu byacu bikiri ibihugu byacu birakenewe cyane kuko umuco cyane usanga wiganza mu miryango cyane kubera yuko hari nk'ibintu mutavuga yenda nk'urugero kenshi iyo uri mutoya usanga utarigishijwe uko umubiri wawe umeze akenshi ugasanga ntabwo bakuganiriza ibikubaho kukura imyororokere yawe ugasanga noneho ntabwo icyo kiganiro kibaho cyane mu miryango noneho ugasanga umwana akenshi akuze atanazi n'umubiri we atanawuzi ntiyabiganiye n'ababyeyi be ahubwo akaba ari ikintu cyo kugutera ubwoba ngo ntuhazagire ugutera inda ariko ntazi n'ibyo bamubwira ibyo ari byo gusa, ugasanga aho ikintu cyo kumutera ubwoba gusa, ariko ntabe ikintu cyo kumwigisha ngo baganire bayivuge. Ibyo bivuga muvuge mu mazina, ntabwo tuba mu mico kutavuga ibintu biri mu mazina ugatsinda. So rero cyane cyane kubitsinda byose, ugasanga ntabwo umuntu bazi n'ibyo avuga ibyo ari byo. Niyo mpamvu ubukangurambaga n'abantu ishimira n'abantu babikora ubu kwigisha abantu, bakigisha ababyeyi uko bakwiye kuganiriza abana babo ku mibiri yabo n'uko bitwara. So birinda biri ngombwa cyane.
Konsole, tugitangira ikiganiro wagarutse ku kintu kijyanye n'akamaro ko kubara inkuru cyangwa se kuvuga ibyakubayeho. Ukibitangira, zimwe mu mbogamizi wari ufite ni nk'izihe?
Zitangira kubivuga by'ukuri ni ikintu nanjye cyamfashe igihe kinini cyane. Ni imbaraga, byantwaye imbaraga zikomeye cyane nk'umunyarwandakazi. Ariko imbogamizi zikomeye ni uko nakunze natekereje nanjye natekereje byinshi nk'umukobwa mutoya. Akenshi n'akato nabyo abitekereza, nabyo ni ikintu natekereje mu by'ukuri nk'umuntu ukiri mutoya. Ariko nanone nubwo izo mbogamizi rimwe zazaga wenda no gutekereza ese nzashobora kubivuga, nzakomeza kubivuga n'agahinda no kuba nari nzikira ibikomere by'ibyambayeho, ndi gukira ibikomere kuko nabwo kubivuga nabyo ni ikintu cyamfashije gutangira gukira ibikomere nari mfite muri njye. ariko ikintu gikomeye ni uko ntigeze ncika intege. Nicyo kintu nari mfite muri njye, kudacika intege. Kudacika intege z'uko ntagiye kubyibura kuko nabonaga mu by'ukuri ndi umwe muri bake babivuga kandi banabyanditse. Ndavuga ntigeze kugira imbaraga nk'abivuga.
Uri muri bake batangiye kuvuga ibijyanye n'iki kibazo ukiri muto, ariko nyuma tumaze kubona abantu batandukanye bagenda bandika ibitabo bavuga ubuhamya bwabo, bavuga ibyababayeho. Ibi byabitanga icyizere?
Biratanga icyizere gikomeye kubona nibura hari abantu bari kujya bashobora. Niyo mpamvu bikwereka ko iyo umwe avuze atera undi imbaraga. Rero niyo mpamvu kuvuga biri ngombwa cyane kuko murafashanya, ni uburyo bwo gufashanya. Hari icyizere nyine gikomeye mbona, hari mbona ko hari abantu bari guhambuka igihe gitambuka. Kandi nanone kubera n'ingaruka mu by'ukuri iyo udasize icyo gikomere n'abakuvukaho nabo barakigira, kuko bimaze kugaragara mu bushakashatsi ko ibikomere bishobora kubiha abakuvukaho. So rero ni ngombwa ko ukira icyo gikomere kugira ngo n'abakuvukaho batavukanye ibyo bikomere bikomeye cyane bituvuyeho.
Muri ubwo bukangurambaga mukora n'abandi bagenzi bawe mukorana, umuntu yakwibaza niba hari igitekerezo cyangwa se wenda mwaranabikoze cy'uko mwajya mushyira hamwe mukagira nk'ihuriro aho mutangariza ubwo butumwa bwanyu cyangwa se n'ubwo buhamya bwanyu mukabugeza ku bantu benshi? Hari imikoranire mufitanye n'abandi bagiye bandika cyangwa se bakora nk'ibyo wowe ukora?
Njyewe akenshi nkunda guhura n'abantu bo mu bindi bihugu dufite ihuriro duhuriramo, tugahura tukaganira, tukavuga no mu biganiro. Nkunda kugirana ibiganiro kenshi n'abantu bo mu bindi bihugu bahuye na za jenoside, tukica tukaganira, ihuriro rirahari. Ariko kubera nkanjye ubumwe nk'abanyarwanda ntabwo kazi ntabwo biraba cyane, uretse umwe twaganiriye ko dukwiriye kwegerana n'abandi tukagira ihuriro ryacu ku buryo hazabaho ikiganiro cyo kuganira nk'abanyarwanda kazi. Kuko ari uherutse kwandika nawe igitabo avuga mu buhamya bwe, yari munsi yari afite imyaka 9. Ubwo rero tugerageza twaratangiye tugerageza gusa nkaho dushaka kubyongera kugira ngo bajye tubivugaho cyane kuri ibiganiro bitandukanye. Abari cyo turi kwindaho cyane kurusha wenda n'ikindi kintu twaganira.
Hari gukorerwa ihohoterwa akaba kubyakira ko warikorewe hanyuma ukanatinyuka ukabivuga kugira ngo ube wabohoka, bisaba iki, bitwara iki, niki wagira, niyihe nama wagira abakiri muri iyo nzira yo kutabyakira kugira ngo babe banabivuga kugira ngo umutima wabo uruhuke?
Ndabizi hari mu by'ukuri hari benshi bakibana n'icyo gikomere kibaremereye, kandi atashoboye no kuba yanabwira wenda n'umugabo yashatse, kuko hari benshi bari bafite abagabo ariko akaba atashobora no kumubwira mu by'ukuri icyo gikomere afite ku mutima, kandi umugabo akaba abona ko afite umutima uremereye ariko adashobora atamubwira, ariko wenda ntabizi ko ari nabyo. Rero biragoye, ariko iyo mu by'ukuri kugira ngo iyo uhambutse ukagira imbaraga, inama nagira umuntu mu by'ukuri urupfu yumva waba afite iki gikomere amanye imyaka myinshi ku mutima we, kandi gishobora gukira kuko kikugiraho ingaruka mu bintu byinshi bitandukanye no mu buzima bwa buri munsi, kuko iyo kiba muri wowe nta handike ntabwo gishobora kugenda ari wowe kibamo, kandi gishobora no nta nubwo kikugiraho ingaruka gusa gishobora kugiraho ingaruka abo mubana ni bose, yaba ari umugabo wawe cyangwa n'abandi bakuri iruhande. Ni byiza ko wagira imbaraga ugahamba ukagira umuntu byibura uhitamo umwe ukamufungurira umutima, nibura ukagira ugafungura umuryango wo gukira, nibura icyo gikomere ukawufungura umuryango ugasohoka kugira ngo utangire uruhuke, kuko ntabwo turemye, ntabwo umubiri wacu ntabwo uremewe kwikorera ibibazo biremereye igihe kinini ngo tubigendane igihe kinini, ntabwo ariko umubiri wacu uremewe kubaho. Uremewe kubaho kumva kwishima, ukaryama ugasinzira ukumva umerewe neza, kandi ufite uburenganzira, uri kiremwa muntu cyaremewe kubaho wumva wishimye, kandi ibyo byishimo uko undi abifite nawe ufite uburenganzira bwo kugira ibyo byishimo mu mutima, ukumva nibura utuje, ufite nayo mahoro muri wowe, ukumva umeze neza, ukunze n'ubuzima mu gihe ufite, mu gihe runaka Imana yaguhaye kubaho ku isi.
Kosole Nishimwe, umunyarwandakazi, umwanditsi, yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, yanditse igitabo yise Tested to the Limit, gikubiyemo ubuzima yabayemo muri Jenoside n'uburyo yarokotse, kinakubiyemo ubutumwa bw'icyizere. Iki gitabo gishobora no kuboneka kuri internet. Kosole Nishimwe, ndagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo uganirize n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, nanjye nishimye, kandi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane kuba batuganirije.
Urakoze cyane Kosole Nishimwe, ugire umunsi mwiza. Nshimire namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi mwaduhamagaye. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Limasi Karala wegeranyije ikiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. ukurikirijwe ijya America huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuzihe